da shy boy. Money like a king, money got the power. Sende mangu mbaraka ni febili sawa. Azichiri mama nganga skuli yokiwewa. Pepa chite boda boda siga manyakawa. Andu sirikaru suku bobi dika. Digaza kiche chite bafi bweku bango paka. Katote ware titi kabadra ni waka. Bahasila nzila dengu na atidikara bafesura. Homi bayura to gururu bawe kala. Nira minga vikori ndirale banji mile wala. Drile bandundu anigidisi bako bala. Mivu werdale machamini sikachiri nyami pala. God made men, made made money, money made men run mad. Keep trying hard, never give a damn. Anytime you be taken to the top.
Banda sende.
Mingo dwa sifimu afanda. Eyo mivuri choki sase misi.
Banda sende.
Nyokuda gamisi. Kini yandera, izi mikwarisi.
Banda sende.
Aziri laki skulu rate kukipepa. Kwa perefo kinjilajia.
Banda sende.
Survival is winning, we don't give a damn. Bobby kidika.
Banda sende.
Lafi sodle banyaraka. Bakuba chandini kwa ikodi bazoreke. Kando ndisika nyanda wano mziku mitro boloka. Basi matete bafi bwekuba kwa paraka. Vibe minga larudite. Sende chit design chite madarute. Niga sekando chongwa kumiga simecho drakwe. Akoduko weekend isi madeza fikwe. Enida bataria 1 water 5k. Boda kuluva peri town 5k. Boy fundi kipa day 10k. Azichiri mama nganga never care. Mingo dwa sifimu afanda. Eyo mivuri choki sase misi.
Banda sende.
Nyokuda gamisi. Kini yandera, izi mikwarisi.
Banda sende.
Aziri laki skulu rate kukipepa. Kwa perefo kinjilajia.
Banda sende.
Survival is winning, we don't give a damn. Bobby kidika. Mingo dwa sifimu afanda. Eyo mivuri choki sase misi.
Banda sende.
Nyokuda gamisi. Kini yandera, izi mikwarisi.
Banda sende.
Aziri laki skulu rate kukipepa. Kwa perefo kinjilajia.
Banda sende.
Survival is winning, we don't give a damn. Bobby kidika.
Banda sende.